Yeah, chasing D-double-E Dice. Fuck, yeah, you see three. You already know. Uweza kwenda na ukafeli kurudi. Kila kitu kinahitaji juhudi. Kuna wasaliti kama Wayahudi. Neshima, kesho lazima suti. So ukintisi ni chakula cha bro. Usilete glass, leta tungi na mando. Na act kama Rambo na tokia komando. Nisha shuka stage, fungisha gezo mado. Hater, hata ukihead bado ntafanya na chofanya. Walibana tulitokia nje za panya. Wakikosia bado stills na wakanya. Nata wakibana mguu bado stills na wakanya. Shere. Usinicheze shere. Kwenye party sitake kujua watu wangapi. Wengine wajogo wamejipuliza marashi. Wanashanga suzi wa vipi zo madashi. Tukipiga deals nipe check nipe kashi. Tuko smart tuko juu upstairs. Sindo wale tulikulanga top players. Tunafuta mafuta wakipandisha gears. Na dream bado ni kwa billionaires. Mda wote taka ngoma tunakupigia. Na kupa verse kama pasta na biblia. Hivu mefunga macho ama unasizia. Na hizi vitu zote nani alikwambia. Heta ukihead bado ntafanya na chofanya. Walibana tulitokia nje za panya. Wakikosia bado stealth na wakanya. Nata ukibana mguu bado stealth na wakanya. Hata ukihead bado ntafanya na chofanya. Walibana tulitokia nje za panya. Wakikosia bado stealth na wakanya. Nata ukibana mguu bado stealth na wakanya. Shere.
Yeah. B3 Swag so cool mdavana. Mwana wa mzini kumanya. Mission kunjo speaker angu vada. Game so tight chawada. Mayday speaker zara ruga. Ngoma serikal na cheki za kapuka. Mission tunavunjo speaker. Kishika bazi hebu Caribbean speaker. Mim hot na ban kama Nero. Rude boy kujichocha kama King Kong. Mendo king of the jungle is a King Kong. Nigo ligi so wet unacheza ping pong. Zangu ma designer kama Billabong. Sizi vuta koro bila kibong. Niko juu ya wanna bow. Yeah, wanna bow.
Shere. Usinicheze. Shere.